you know me, kumbaini sura na ship. Please, you na nipa utani way we kiss. Vitamu na tiririsha sali nye best. Before I met you, I was in a mess. Saifi na mlisha kilamba kidiko. Mtoto kashiba, hakuna salio. Mloasha maliza. Yani miana ni maliza. Mistari nandika, simalizi wino. Mungu na gota, paka mawio. Nikibisha na funguliwa. Uwanja na tanuliwa.
Sema wewe tu nani chizisha. Wewe tu nani datisha. My baby, my baby. Sema wewe tu nani chizisha. Wewe tu nani datisha. My baby, my baby.
My honey, my honey, my honey.
So sweet.
My honey, my honey, my honey.
So sweet.
My honey, my honey, my honey.
So sweet. So sweet.
My honey, my honey, my honey.
So sweet.
My honey, my honey, my honey.
So sweet.
My honey, my honey, my honey.
So sweet. So sweet.
Wacha wajua waone, watasema sana bila enzi ya watu livunja baby. Nimechoshwa na kelele zao kuteseka. Aja yangu tu ikuni ukinene pao kiselelea. Oh oh oh, asiri iwacho medeli. Na yangu ni yako yumata. Agubayu chote kile wataka. Narurasho jusitaki lauma. Karaoke utunderuma sakata. Kajasho hiyo taiti na bana. Trupati kinukishe mama. Mudia moja ndo utamwa karanga.
Nasema wewe tu. Wewe tu nani chizisha. Wewe tu nani datisha. My baby, my baby. Nasema wewe tu. Wewe tu nani chizisha. Wewe tu nani datisha. My baby, my baby.
My honey, my honey, my honey.
So sweet.
My honey, my honey, my honey.
So sweet.
My honey, my honey, my honey.
So sweet. So sweet.
My honey, my honey, my.